Ke ba bangwe bangwe mo pelele nana mo pelele o ne wa ka o rile mbuta ha na ke ba re di tsai ba se ba nyoko itse don't be so quick let them practice for this
no o ko to ha na don't tsara le e to tsara ke no tsara lo na pole.